mu bintu byosinganye bingi waliyo challenge kubikwatagana ne kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu Yesu yebazibwe nnyo era nga wadde obadde osinza naye ng'olumu naawe bakugwako ne bakubuuza lwaki osinza kitaffe ate n'osinza ne Yesu ate n'omwoyo omutukuvu naye ng'akatitu katonda oyo sinza bameka bali basatu katonda alina kubeera omu nekituufu era naffe tusinza katonda ki naye yeyawulamu emirundi emeka Yesu yebazibwe nnyo ekyo kyolina okubategeeza mpozi mu maaso awo nja kwogera ku trinity ya sitaani ey'abakatuliki ebeera n'emitwe esatu enkola za sitaani zonna bw'aba talina mitwe esatu abeera n'emitwe kumi musanvu okusinziira ku nsolo ye bw'ebeera ye nga ye sitaani omusoto ogw'edda oba dragon omusiŋŋaana emitwe emeka musanvu kakali otamusaŋŋaana musanvu omusaŋŋaana esatu eyo trinity ya sitaani Yesu yebazibwe nnyo mu nsonga eyo twagala twawule trinity ya oba tugire trinity trinity kigambo kitya
trinity is a wrong word
kubanga kyakitegeeza omuntu omu ngaalina
emitwe esatu it means one person with three heads
kubanga alimu abasatu
muyogera
this one speaks and the other era sitaani atera nnyo okwagala okutabulatabula
Satan loves much to confuse
sera ebisinga
many times
mugenda nemumira amaferembe eyo
follow its tablets
nga muli embuto
and you're pregnant
akati ye kyakola naye ngeri musisimu
what it does he enters the system he joins up the children
asobola okugira trinity tugirako musiye kyagala
out we see his trinity but it still fails
akati wajjano abasawo babipanga
when he comes their doctors separate them
abamu ne bavaawo
others wants to show us that the three can be in one
mwana nazaliwa nga alina
and the child is born with two legs but two heads
Yesu yebazibwe nnyo so mu byonna waliyo trinity ya sitaani oba obusatu bwa sitaani bwaleetera nnyo okulabika ng'abantu basobola kwawula obusatu bwa katonda omulamu kubanga sitaani alina obusatu bwe bugenda bwe buti sigenda kuddayo wali kweri gundi katukomaawo bulikodingi tewali bali mu kukyajinga katuwogere ku kino n'ebibuuzo mu ddakiika nga ziizo Yesu yebazibwe nnyo bw'osoma mu kubikulwa 16 olunyi no olw'ekkumi n'esatu agenda mu maaso okutugamba bwe bati 13 ne 14 batulagayo obusatu bwa sitaani buno bwe bukyasinze obuzaabuza ensi eno
nendaba nga giva mu kamwa k'obusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nnabbi w'obulimba
emitendera emeka Yesu yebazibwe
nnyo
bagamba biki ebyali bivaamu
kubikulwa essula ya 16 olunyi olw'ekkumi n'esatu nendaba nga giva mu kamwa k'obusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nnabbi w'obulimba emizimu emibi esatu
owulidde sitepusi za sitaani ezo ziri satu alinawo ye nga sitaani omusoto ogw'edda alinawo ensolo atuddeko egezebbe malayika eyasooka okugwa eyegatta ku sitaani alinako nabbi w'obulimba eva alondebwa mu kuva mu baana abajebwa ababaana
b'abantu
alondebwa buli kiseera bamulonda oli bw'amala okuvaawo nga bateekawo
omulalaagenda
okukulira abaana abajeemu wansolo njuba kati bafulumyayo emizimu bamalayika abaagwa basatu abakola obusatu
bw'abasitaanibano
batera okukyalira abantu nga bagamba katonda kitaffe n'omwana
wemuntukuwebalaliwawulirako abayakuwa
Or
these of the latter saints. They show us the three God met them in Trinity. They came three angels and they connected Genesis 18. Three angels who came to Abraham. But that Trinity, the devils you hear of, the Catholics which they worship, even some who don't know what they worship. He made his own Trinity. He made his Trinity. You know he's an opposer. He opposes God. He never thinks that he masquerades. Makes a system for himself which wants to appear like a God that may confuse this world. Now, confusion came from there. If you didn't know there is the Father, there is the Son, and there is the Holy Spirit. He did accept them revealed things of God. But what they did, they joined the things of God that is the same person who speaks. He stays here and he answers to himself. Now Satan has much more. When God the Father is there, there is the Son, there is the Holy Spirit. They have three major ones which make up the Word of God, or which make the Bible. Revelation 14:6 speaks of them this. John chapter 14 verse
6.
John chapter 14 verse
6.
Praise Jesus so much. The kingdom of God, it uses three major words. I am the way, that is the Father himself. Is the beginning. That's why the one says in Proverbs 8, God was with me where his way began. The Father is the way. When you read that, I am the way, you will not realize it. I am the way. The truth. I am the way, the truth. Truth is the word himself. That's why he speaks in John 15, I'm the true vine. He's the life. That's why he speaks John 15. The words I say to their spirit and their life. Life is the Holy Spirit. It will make three words which make his kingdom, which make up his false words. And the Lord revealed it to us in John 10:10, and he said this. John 10:10.
Omubi tajia wabulokuba no kuta no
kuzikiriza. He had three words. He came to steal, to kill, and to destroy. Now listen, you know the thief? Satan himself is a thief. But the one who kills is Jezebel, the beast. The one who destroys is the false prophet. I don't keep on going. After God having his triple seven, because of his seven spirits, and the Father endorses in the seven spirits, the Son seven spirits, and the Holy Spirit, and they are triple seven. He says, me to have to make my seal, things to be filled well.
Yesu yebazibwe nnyo. Kale oja tegeera obulimba nga bwe buli. Era bino ebimu ku byama ebiri wano we tubadde tusoma wennyini. Ebisembayo wali nga tusunsula. Nga tuwolekera ekyama kiri eky'obujeemu. Otegeere kyajja kitya era kibadde kijja kikola kitya. Era alina ebintu ebirala bisatu sitaani oyo bye yateekawo. Bwe yakimanya nti Katonda alina enjiri yakitafu.
Gospel. The gospel of the kingdom of God.
I know Christ.
He has the right Christ. And that's the truth.
No more you must
even the right spirit and it's the life.
He who
changed his.
He
brought another spirit. He brought other Christ. He brought another gospel.
There are
three things.
Yes, you
have
a praise Jesus. Necessity mu yonna sebo n'ajyalengera buto n'agifuula kifuula nnenge bwati n'amanya wali amazima
awali ekkubo
ateekawo bubbi kumubbako ekkubo ebintu byonna gye byava nabba abaana ba
Katonda
bwe kituuka ku
mazima
n'ateekawo
omusi
Malaika yagwa yakulira aba malaika abagwa
bonna Jezebel.
Oyo aliwo okugunja ebitta.
Ebyemizizo byonna.
Kyovula bayitibwa nnyina
w'emizizo.
Nnyina w'abenzi
abaava
ku Katonda.
Kati
n'alondayo nabbi w'obulimba. Ono yeye kuzikiriza.
Bakimanyi kati.
Omulimu gw'okutta gwagenda mu maaso. Era munnange kyobula Bayibuli egambye abasinga
ffenna twafiira mu Adamu.
Yakulira ennyo ebintu ebyo
yali malayika
eyasooka
okugulaalinaanaabantu
baleme kuzuula nti baafa ate nga bawadde ekyansi
talibogokanonde
nabbi w'obulimba mu bo
kubaana
abajeemu balyoke babanywezi mpaka nga bazikiridde mu myala
y'omuliokuba
ye amanyi misoni yagaana ey'okufuuka Katonda
kati anoonya bakufaafaagana
obunno bwe buvuya obuli wansi
bwewaliwo
alina ekibuuzo wangi
My question, I want to be enlightened. We've understood in the beginning God called his word and the Holy Spirit from there. And we too, we came from the word. As it's in the John 1, 16. But we see in the Psalms 90, we were in the Father. We started that the Father for was so sin in us, and we refused that we had no sin. That's why he brought us here. Now what I want to know, what moment did he foresee sin in us? He saw it how?
Obuuza kaseera ki era nti yakiraba atya ebibuuzo bibiri twali ludda wa kaseera kyako era yakiraba atya ekibi ekyo Yesu yeebazibwe nnyo mukimanyi bulungi nti okusooka byonna entandikwa y'okubeerawo kwaffe nga tujjibwa ku Kristo Yesu Mukama waffe twali eyo waggulu w'eggulu Zaburi 9 kyetugamba
Tells us that.
goodness to be now cover. Kusina kuzabuli chenda. Kaba tusomere yo kauli. Nyori soka noroksa.
Zaburi ya chenda uli nyori soka. Mukama, go wale chikochi ya pecho kutula mu. Mumelembe jona. Uli nyori kuli. Ensozi katezina zaliwa. Era katuna umba sine mitu.
Twabe iranga jari nge goodness te vina kubanga bitu
ondo. We were where he is before heaven where the earth existed.
Mulubere veri ya Yesu ule soko nyo soka nuloku vini. Katona ageno kwa giranti katona yakole guru nensi. Nga fatuwa liye iliwa guru we guru. Era twali twajibwa dda ku mukama waffe Yesu. Nga jetulinga tuyitibwa bana ba Katonda. Fenna bwe twali. Era luno lutawo lwe tulimu okuddayo tufuuke. Naye nga twali. Yesu yeebazibwe. Era ky'ova olaba Bayibuli bwe beeyogera mu Zabbuli eya 82. Onyola omukaaga egamba. Katonda ayimira mu kibiina kya Katonda. Owange, kibiina kya Katonda kye era Katonda kyayimirira mu kibiina ekyo. Yesu yeebazibwe. Kagari kato agamba nti yali eyo n'atugamuli baana ba Katonda era muli ba Katonda. Ebiro ebyasooka bwe twalinga mu above heavens. Twabeeranga ekyo nga tuli baana ba Katonda. Nga bw'owulira katusomeyo kowulire.
Zaburi 82 olunyo olusooka. Katonda ayimirira mu kibiina kya Katonda. Asala emisango gy'aba Katonda.
Okirabe ekigambo ekyo. Bwe twali erimu above heavens. Kigambo kenyini yayimiranga masekati gaffe. Era yali atunyonyolawo yali mwoyo mutukuvu. Ng'ayita mukama ka Kabaka Daudi. N'agamba nti Katonda ayimirira mu kibiina kya Katonda. Okusala emisango gy'aba Katonda. Omanyi ekizaliwa Katonda kiba Katonda. Bwetyo bwe twalinga. Era bw'owulira nti ba Katonda. Nina wetulaba tusome ekyama ky'obujeemu. Ngenda kuwakanya nti basetani ba Katonda abatono. Kubanga setani si Katonda wadde ka Katonda akatini. Mizimu buzimu kali. Era ekigambo ekyo nja kusaba Mukama atuyambe tukiwakanye. Kubanga ekituufu ffe abaana ba Katonda ffe ba Katonda abatono. Malira olunyi oluddaka olabe. Abasinga bagee kati mutuma owulira ky'agambye agenda kuwakanya. Bana si ku bwange nze naye ku lw'omwoyo wa Katonda. Oyo atufukako okwega kitaffe atuwako omwoyo tutegeere ebigambo bye. Tumalire yo olunyo olw'omusanvu tulabe Zaburi ye.
Zaburi essula ya 92 olunyo olw'omusanvu. Olunyo olw'omukaaga. Nayogera nti muli ba Katonda. Era mwenna muli baana b'oyo ali waggulu ennyo.
Yesu yeebazibwe nnyo. Nayogera nti muli ba Katonda. Era muli baana b'oyo ali waggulu ennyo. Kati bwe twamala okuva mu ddaala liri eri waggulu w'eggulu. Waggulu twali baana. Mala okuva omwana n'obeera Katonda
omukulu.
Okulembera mwoyo wa Katonda akuwa amaanyi n'ofuuka Katonda omutono. Kubanga obeera mwana wa Katonda. Embuzi ezaala embuzi n'enkoko ezaala enkoko. Katonda azaala ba Katonda. Yesu yeebazibwe nnyo. Era sitani taba nkombo
Katonda. Bible says and
the fura bwefu.
Bible says he must correct.
Ayogera muti magwe tindi Katonda songa sibi.
In his heart, God yet is not just a mere man.
Naye Bible yachirekera yo.
Bible left.
Kubanga twatu yinde mwendo oze ganti pata bikaba Katonda.
We eat the folk say perhaps they are God.
Naye nga siba Katonda.
But no God.
Ba Katonda abatini abatufu tuina kubafa abana ba Katonda. Ngera tukulembe omwoyo wa Katonda bulungi.
By the Spirit of God very well.
kati yuje twasoko kubira waguru
wegu. That's where we were first
about. Era bwetu betwali nga tujidwa ku Kristo Yesu.
We were there when we were born from Jesus.
Bible che betu gamba mu Isaya 5 mwemu. Nti mwabanonya mukama. Era abagoberero obutuukirivu. Mutunulira olwazi kwe mwajjibwa. Olwazi oyo mukama waffe Yesu. Twali twajjibwako dda waguru wegu. Era entandikwa y'okujjibwa kwaffe ku Kristo tetandikidde mu ggulu n'ensi ebiriwo kati. Baatutikka butisi ng'emyoni batuggyamu abaavu nga batuleetera mu biramu ebina. Mu kiseera ky'okutondebwa. Era emyoyo w'enjogera gyonna egy'obutonde giri mu biramu ebina. Katonda takyatondayo mbw' atonda omwoyo omupya. Kivula Bayibuli bwe beeyogera mu kubikkulula essula ey'omukaaga. Yolomeda paka 11. Ega mulinde namba ya baganda bo mpaka lwena gwayo. Bo bajimanye namba jeri. Yesu yebaziwe lyo. Kale tweta aga tugende ko mukulowozo okunene. Yesu yebaziwe nyo. Ekibuuzo kira kyenjagala okuyisa mu bwangu ddala. Ebyo bibuuzo byobuuza bigazi naye mitema atema. Yesu yebaziwe nyo. Katonda ayinza okuba yalengera ate ekibi. Katonda okuyita mwoyo mutukuva ayina amaaso musanvu. Naye buli liiso likola ku bwalyo okwekebejjakebejja ensonga nga gy'emyo musanvu egya Katonda. Bayibuli kyeva egamba mu kubikkulirwa essuula ey'omukaaga. No, essuula ya kunoonyi lwa kutaano. Agamba bw'ati.
Kubikkulirwa essuula ya kuna olunyi lwa kutaano. Ne ku ntebe ne kuvaako okumyasa n'amaloboozi n'okubwatuka. Netabaza omusanvu ez'omulembe zaava mu maaso g'entebe gy'emyoyo omusanvu egya Katonda.
Yesu yeebazibwe nnyo. Obujjuvu omwoyo omutukuvu obwogerwako mu bikwa abatuma essuula ey'okubiri. Onyo olwokusatu n'olwokuna. Nti ne bajjako ennimi ez'omuliro ne bajjuzibwa omwoyo wa Katonda. Kubikkulirwa 4:5 zeekunnyonnyola. Nti ne ndaba ettabaaza ez'omuliro. Musanvu nga zaaka mu maaso ga Mukama. N'agamba gyemye omusanvu egya Katonda. Wabula ate kati bw'osoma ku bikkulirwa 6. Yesu yeebazibwe nnyo. Ku bikkulirwa 4 katukozese essuula ya 5:6. Lugamba bwe luti. Lwogera ku maaso ga Katonda omusanvu. Nga gyemye omusanvu egya Katonda. Njagala kulaga yalaba atya ekibi. Oyinza kuba na maaso 7. Manya babaga Katonda watudde wali alina 7 nti limu 2-3 nya. Nedda wali watudde alina 2 nga bw'oli awo. Naye gana amaaso galabikira mwoyo omutukuvu. Okusobola okwekenneenya byonna byonna. Katusome ku bikkulirwa 5:6.
Kubikkulirwa essuula ya 5:6. Nenda kwa wakati w'entebe n'ebirango ebina. Ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7 gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna.
Yesu yeebazibwe nnyo. Amaaso 7 myoyo 7 egitumibwa mu nsi zonna. Omanyi bwe twali erimu abaavu era yali agalina ng'ayitibwa Lwazi. Olwazi nga lulina amaaso 7. Zakariya essuula ya 3. Onyola 8:9. Agamba bw'ati. Eri waggulu weggulu nga lwazi ng'era alina amaaso 7. Olwazi kwe twaggibwa kale ky'oba
ojjukira.
Yesu yeebazibwe nnyo. Era yabeeranga n'amaaso ge gano. Katulabe.
Zakariya essuula ya 3:8. Kale ngulira Yesuwa, kabona asinga obukulu. Gwene bano abatula mu maaso go. Kubanga be bantu abakabonero bano. Kubanga laba, lileeta omutwe wange ettabi.
Ye Mukama waffe kennyini Yesu.
Olunyi lw'omwenda. Kubanga laba, ejjinja lyentese mu maaso go Yesuwa. Ku jjinja lino kuliko amaaso 7.
Owulidde bulungi. Wali tumeme ku bikkulirwa 5:6. Batulaze omwana gw'endiga. Alina amaaso 7. Gyemye omusanvu egya Katonda. Zaakaliya essuula ey'okusatu onyola 9. Baatugambye lwe lwazi olulina amaaso 7. Gyemye omusanvu egya Katonda. Agali wuliriza. amanya ageme yo jino ba maso gano musango okubera ko nga liso lya magezi osobola linza kola ki nga litumibwa wonna wonna kubanga bwaba yogera mu zaburi eya 139 onyolo omukaaga agamba tunaddukawo okuva eri amaaso go tusomereyo mu bwangu bwangu ekibuuzo tukikutule kutule
zaburi esula ya 139 olunyiriri
olw'omukaaga
okumanya okuliko okwo kwa kitalo kunema kwa waggulu siyinza kutuukako olunyiriri olw'omusanvu nagendawo okuva eri omwoyo gwo oba naddukirawa amaaso go
naddukirawa kaakale ekizibu ekiriwo tosobola kudduka mwoyo wa katonda kubanga amaaso gano bwamala okugakozesa obulungi we yali waggulu weggulu agamba yali atukoze bw'ati ddayo mu lunya olusooka owulire kye yali atukoze
zaburi 139 olunya olusooka ayi mukama wanoonyanze wamanya
yakola ki anoonyereza bayibuli bwe tudda mu mazima mubakolisa ekisooka sula yakubiri n'olwomwenda akolwekumi n'olumu omwoyo anoonyereza byonna
n'ebitategeerekeyaati
waggulu weggulu nga ye mwoyo aleka
emyomusaa
nebyo
tanategeerekeawadde
Zaburi 139 n'olwokubiri omanyi bwentuula era bwengolokoka
ne bw'oba ogenda goloka yategedde dda ayita mu mwoyo omutukuvu n'obujjuvu bwe emyomusanvu egya katonda nga ge maaso ge nga tolina gy'oyinza kuddukira olaba n'olwaleero ne bw'oba ogenda tuula yategeere dda bifo ki byogenda otuulamu ne biki byogenda okukolerawo
zaburi 139 olunyiriri olw'okubiri otegeera okulowooza kwange nga
kukyaliwala yesu yeebazibwe nnyo kaakati okutegeera ebirowoozo nga tonnabirowooza
nako You sinners, leave this place.
No, no, I'm coming back.
Said, Lord, leave me alone. What did I do to you? Lord, I've done nothing. You know when we are back there? It was a son. He called him, you know what you're going to do? You yourself want to sit in my throne.
He said, Lord, you are lying.
I am blameless from the day I was created. When the spirit of the day was created, he went to above the heavens. He was blameless from the day he was created. Their creation was above the heavens. Blameless in all your ways.
But from the
Let's create. Each one to be tested. What is a polymer almost is like God. Yet they have given him his tests. They are putting in the even three. There are three candidates. I've not known if they are three gods. Me, I'm God now. Putting away the test. He saw the two like him. He said, these are both gods. Let me go ahead of them. Wanting to become God. After Satan told him that, he's the one who led the courage of one to become God. We to the attackers in the garden. What the prayers will say, if we believe you that forgiven us in above the heavens. Angels to near the earth. God who first strayed from the Lord, adultery of forsaking God. Elizabeth is the mother of the adulterers who forsake God and the joy of Satan. Jezebel, working on the angels, he went to receive them, he attacked in the garden. Praise Jesus. Now think of seeing us. Angels, they put them away. They left their dominions. And they went to what Satan deceived them. And now,
I say
now, the stars, sun and the moon, they were far from that thing of sinning. That's why he brought them in bodies which are their own. He hid them. He said, these my children are not stubborn. But because their brethren let them go past through their situation. Even creations put in their likeness. Having in your position, I want to argue against you. Lord, you are worthy.
So not to
what we to be.
That's
why they pass the test quick.
The
glory of the children of God in heaven. Can you accept me, Margot? Let's go to reality. The maggot in the toilet. Can you accept to be that? That God will give the hips and the bumps. That you are short. The maggot is tall to what height?
The eye is bigger than the feet. We
don't even appreciate what is given us. They don't complain over anything. They accepted humble from above the
heavens.
Maybe we are more advantageous than them.
Yet
they are far more advantageous than us. We are in
place.
In the image of God, you're nearer to become God. That's why you believe quick.
But
you can become like God. That too was the test. What I tell ministers, the more you give, the more revelation and understanding. That too is your test. You may wish to say, I am God according to how I understand. That's why he said, don't be very teachers. But we can be. If you can keep knowledge, I don't feel in you my revelation. Let's
leave
that. Let's finish the question. Time is left us.
Where
did you run?
And
you saw your thoughts above the heavens. Now let me tell you, all things you see, they foresaw them, you will be doing them. And he did well to create this valley. When we fail the test, he said, let them be down in the valley. I will see well then. Imagine we are on the planet. He took us from the living creature, second heaven. Who shall then be down there? Imagine what you will be doing if you are doing them above the heavens, all of them. All the stubbornness that you did it. I don't know what I'm doing. Remember, we had to come to make clothes for ourselves. Even a mini skirt, you wanted to make a mini skirt before the Father at the throne above the heavens. And you begin to model for him like that. What don't you see? Praise Jesus. They were to be done above the heavens. We are not the ones that have the heavens. I go to my father's house. Where I go, you're not there. You know the way. Out there, we know the way. Now we must say our home is heaven. And we say Jerusalem city. For there is near. You can even understand quick there. In the third
day.
If we tell you your home is above the heavens. The same way shall we ever reach there. Let's now first give you what you can handle. The same scripture will come out. It will direct to your home. I'll have to show you, you proceed on.
Praise you.
Psalms 139:3. Those where we shall move, what we shall do. When he uses seven spirits, these seven eyes, he should make fullness of the Holy Spirit. And it knows everything. Don't you see the communication you have, you want to do it above the heavens. The wise king alone was about to grow. The familiarization, every arrogance. No, you are to do it above the heavens, so fight and you will get rid of it. You are proud, you feel, you want to walk breaking the chest. You want to do that above the head. Another one to walk shaking the chest like that. And the bamboo is dancing. And the chest is from there. They are drinking from the plant. They are not a test. Finish that thing from you.
No, no, someone
will you ask for spirit to help you. Please let me be chased from above the heaven. And
I
will not go back to my
own time.
Also goes above.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Why? Can I do it?
Psalms 139:4.
Not
they are on the phone pushing.
that he pushed
it across the top. 50 watts.
Ate saawo bokka.
Not only those.
Mulimu abapangu kufa wa boda.
They are the border men.
Boyinza okugamba nyabwe era y'omu ng'ebikolwa byabwe ebiri mpozi aba wano si bwe bali n'abatakisi n'abalala baenginiya abasawo buli omu nefujjole
gyalikolerabyasooka
okulengeran'ebigambo byokka
byabagamba
nga togera nkusuka
byawaolwotulimitinga
tujjemu
galyaa
naye gwe manya ne woogerako sikukola
walinagenda okulinyaa
nga tolagala kukuuma
bwegeeokumanya
nti kakati
ekikoleddwa
ndakiko
zigagendera
nga wali munnajja kutuuka
ekinaaeruaa
moyo wokutegeera
spirit of understanding yatukwasaganyi
that.
Praise Jesus. Those who not fear you, every knee, it will bow to you. Every tongue must confess Jesus is Lord. By force, whether you confess this event, it's okay. Confess Jesus is Lord. He said, if you refuse, you have to call the fear of God. He has a response to you. Fear him with the name of fire, for he make it. You will marry him, then you will know. He is the Lord. Say, I'll melt you. Reach him that you know that he's Lord. I, God, I can beat.
Nothing else is to be worshipped except the Father and the Son. Let me end with that. May God bless you.